Well, it's another one day. I'm the hustle champion. Team crazy, Ronnie on this one. We're calling him to you. I'm a lot of a compa kumwe. Jogali ya kugambako. We nyenya bintu byo. Sempa gira kwe. Baby, baby. We're calling him to you. I'm a lot of a compa kumwe. Jogali ya kugambako. We nyenya bintu byo. Sempa gira kwe. Baby, baby. Engeri joka koka nyamu binyumira. Baby, binyumira. Oli wakuno boli wembalala. Baby, ngo sagala. Abakula gamba wekoza na yatenze nyumirwa bewekola kweti kwata kagende yetuge baby galo gwewe nyige gwenyumire bikumba baby galo gwekumba omanyino kufumba onyumire bikumba baby wange gwekumba byekolo balumye wekole bintu byo abalala bakumba kuwe tewali akugambako gwenyenya bintu byo sempagira kwe baby baby wekole bintu byo Tewali akugambako gwenyenya bintu byo sempagira kwe baby wakula wabala omubiri wafuna wamala sisobola kuleka kubala olifa makabala oyambala zidosi gavana oyaka olinga musana na na kati akufana nanze yambula yeah, yeah. Olabika bulungi tewe yambula no 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 adobu Kuno, kasukari koka noga, uli boti kola basa jabaloba, baby be kole ridala. Kole bintu yo, abalala bakupa kuwe. Tewali akugambako, gwenyenya bintu yo. Sempagira kwe, baby. We kole bintu yo, abalala bakupa kuwe. Tewali akugambako, gwenyenya bintu yo. Sempagira kwe, baby. Kacha kufana nanze yambula yeah, yeah. Olabika bulungi tewe yambula no. Onyumire bikumba baby galo gwekumba omanyino kufumba onyumire bikumba baby wange gwekumba byekolo balumye abakula bako bagamba wekoza naye atenze nyumirwa byewekola kweti kwata kagende yetube baby galo gwewenyige wekole bintu byo abalala bakopa kuwe tewali akugambako gwenyenya bintu byo sempagira kwe baby wekole bintu byo abalala bakopa kuwe tewali akugambako